John.
Light up.
John, man. Ati unasema, kambata gensi zisikian koma wah. Nati zimeshika kamkono, zimeshika kamkono. Ati unasema, kambata gensi zisikian koma wah. Nati zimeshika kamkono, zimeshika kamkono. Ati zimeshika kama brass trap ya jike nyambura. Nani non-stop design tunapurura. Na washa neki chain tukisiza za machura. Kelele mingi bado maji tunakunywa. Leta kinarini kusitie gila. Niko makali ama yodenda sinirang. Napenda vena songa neza guza ama loud. Jina bado trio mio, I'm the baddest in the town eh.
Trio mio.
Fuck kinyo mekombia. Utakukaribia muna takukaribia. Vile utashika baby gani komaziwa. Neza kushiki treti lunaitish unapatiwa. Ati, ati unasema. Kambata gensi zisikian koma wah wah. Ati zimeshika kamkono. Zimeshika kamkono. Ati, ati unasema. Kambata gensi zisikian koma wah wah. Ati zimeshika kamkono. Zimeshika kamkono.
Ya, yeah, flejeshi yangu kwa no moja. Na feel nekanko inako lately. And I ain't even hit my pinnacle deadly. Vlembogi iko juu ya maji call him sailor. Say you the one there with a miracle baby. Price ya leo siya jana gade. Kona mama na niyandama juu yu manza na red. Nando mana muzo za sana juu mitani meset. Chunga dranya juu kikutana ineza zama kwa sed. Na wezi try kuni finesse. Juu yu trend ilianzisha. Speak emisundo kwa cabinet. Ampex kwa ploti na sababisha. Natembea kama governor uko western. Itajijine ya nigga misiko fresh tan. Fresh cam, Islando sindo the best clan. I got the soul shinda kampuni ya peptang. Silly me, sizi simp mini G. Ini biz kama shop CBD. Liberty, mini ras kiki Z. Lyrically, ini smart DVDs. Zimeshika kama mkono safi. Adverse na msomo staki. Zimeshika di mamboy na manyonyo ametoa mashati. Woi juani kubaya, sina oni pornographic. Au pay money, wolna vago zetu automatic.
Ati, ati unasema. Kambata gensi zisikian koma wah wah. Ati zimeshika kamkono. Zimeshika kamkono.
Ati, ati zimekana shini. Ati, ati zimekana shini.
Zimerunda na jitepa na the kamati. Wanati polite wakimezi shapa wanati. Wita nakalisha mgana zi. Tumebeba zitu chine machi tunachapa sips. Amia umsupa city MC make up a team. Yuma keko sawa mbele tunapenda double D's. Peng ting time ya mechi ni mabalancing. Ebu tana round chora sabala fustanda tease.
Na tunasema
kambaka genzi zisikia nkoma wah wah. Nati zimeshika kamkono. Zimeshika kamkono. Zimeshika kamkono. Wait a split bill, sija kunywa ngazi solo. I'm just playing round ingine mendo sponyo. Wapewe watoki ziiri ya mikasongo. Simsima, seuga the keys to my bima. Nisha pataki, jeza na bosi. Unakunywa, unabana shi. Madolare na wateka na the currency. Unakuja soba, unarundi.